Si wanapenda kubeng.
Fresh up from NigerRemix.com.
Mama, kwenye tendo ruksa ni tusi. Embu mtuka na exi wako stupid. Kama boxa na chupi, zili mponza dula nyoe rasta mina nyoa mpaka nyusi.
Ogo kamea, mechi, otranewa. Kesi, mama iso treatment. Nesi, nakupigia saruti. Yeshi, kama ma, ivi samagi ruksa ugimla jijo. Mana jana ulichomeka zipo. Ayo madiko diko, nyevi bentena ke mungu kesho na nonoa pristo.
Wena mea Don't let me get with you. See me at your door.